Yo, kutu gang gang. Chapa hiyo kitu, kwanza ivishe. Chapa hiyo kitu, kwanza ilalishe. Chapa hiyo kitu, kwanza ivishe. Chapa hiyo kitu, kwanza ilalishe.
Tumedunda club si tumedunda. Tumedunda club si tumedunda. Tumedunda club si tumedunda. Ey, ey, tumedunda. Tumedunda club si tumedunda. Tumedunda club si tumedunda. Tumedunda club si tumedunda. Ey, ey, tumedunda.
Yo. Mie sabi nime come na style imedunga kwenye club 28 nime kill killa dem mapoko kwenye bash kuda round of thing I'm not dying girl you lie ukipenda bash cheza in style come na kabit kame shika town come na dadako tumchape miti come na sako tumchape finger 1 2 3 kama teacher shikilia chini na uanze kurombosa dema kiteta uanze kumfenki bila hasara kupati ndo style bila hasara kupati ndo style bila hasara kupati ndo style bila hasara
tumedunda club si tumedunda tumedunda club si tumedunda tumedunda club si tumedunda ey ey tumedunda tumedunda club si tumedunda tumedunda club si tumedunda tumedunda club si tumedunda. Hey, hey, tumedunda.
Anza iyo biti, fiti imeweza. Piga iyo kitu, ati imestunya. Ona adi mrembo, walai ameiva. Enda adi mramba, sidai adi hanshe. Tanipea corona, walai walai. Nitatei kwa ndai. Fisi ni fisi, nadinya hadi puthi. Misi akta wapon, anadai tu manguati. Eti, anadai tu manguati.
Tumedunda club si tumedunda. Tumedunda club si tumedunda. Tumedunda club si tumedunda. Ey, ey, tumedunda. Tumedunda club si tumedunda. Tumedunda club si tumedunda. Tumedunda club si tumedunda.
Ey, ey,
tumedunda.
Napenda ukinama, Slay Queen, napenda ukinuka. Mama Sita, napenda ukishuka. Rutia, napenda ukivuma. Boom, bad girl, bubble for me one time. The way you go down, me love your dance style. I need you stronger up a kwenye long line. You know me road boy, I never waste time. The way you rub me, girl, you make me feel fine. Unanifanya na isi my sunshine. Unanifanya na isi my blood dry. Bad man, what a guan, mindo vampire. I'm the leader, I'm the ruler, mindo emperor. Mutu, 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 dan fire. Mapisi wana songa karibu umewa mada. Ni achia lama shingo ni kadrascula. Utamu ulio ni achia minajilamba. Napenda ukishuka, ukinuka, ukipanda. Nikudare nikusuguwe kastiri waya. Nikudare nikusuguwe kastiri waya. Nikudare nikusuguwe kastiri waya.
Tumedunda club si tumedunda. Tumedunda club si tumedunda. Tumedunda club si tumedunda. Ey, ey, tumedunda. Tumedunda club si tumedunda. Tumedunda club si tumedunda. Tumedunda club si tumedunda. Ey, ey, tumedunda.
Scott Taylor, niko mashash, niko mandom. Niko mashash, niko mandom. Niko mashash, niko mandom. Kutu gang.